Ya yahezi wawo uwabuze umuhungu yagiye atabyaye yabanye n'abandi yagiye adaseye amagambo yababye yarumvira abagabo arabima amashuri yaracengeye aya madini aramuyobya amayoga y'amaganda arahirika amureba mu masasa abiri iminwa yahindukira ukahita usasa inzobe wamusaba akahita kwibutsa umuco wamuseka akakubyinira ndomboro kubera gukundwa n'umwami akamihima amazi y'ibiwe agatembera ku ntebe amaranga mutima ye akayerekeza kuri nje nanjye nkabibona cyane amubera uwa cyane kugeza umutima wiwumeneta akamfasha urugendo nasanze abindusha cyane abanyibiranga ndamureba ndahwera baritazari nkaryumaho akabonamo ibisazi isazi ayoga y'amaganda arahirika amureba mu masasa abiri iminwa yahindukira ukahita usasa inzobe wamusaba akahita kwibutsa umuco wamuseka akakubyinira ndomboro kubera gukundwa n'umwami akamihima amazi y'ibiwe agatembera ku ntebe sasa biri iminwa.